Zululu, yeah. Yeah, bawe.
Baby, praise the word up, word up, hold up. Mboni kwa konesha fika muda, sika mapacha do now. Wana ponda to live off anana, yeah. Baby, believe me, wendoro yangu, wako niko ibu. Yo, mimi, weni yo chakura moyo wangu, sweetie. Killing me slowly, girl. Wata tongo tapaka na sana. Eti maje mikuwa kontazama. Kwa waganga unakesha kwa ndumba. Pezi letu kutaka kuyumba.
Matata mimi, matata mimi. Kifanya nadata mimi.
Love you, I tell you nobody. You my only one, I'm going to see that. Kama mganga nani wewe. It's a ganda nana wewe. Girl, you many data. Nami umeni nyaka. Mengine sita shika. Ni wewe.
Girl, you my number one. Unawaka kama fire. Yani so desire.
Ni wewe. I love you, I love you, my baby. You my sweetie, my darling. Nikupeleke nyumbani. Mimi, you my everything. Nada tami, yeah. Nada tami,
I love you, my baby. You my sweetie, my darling.
Niko Berlegi Nyumbani.